Yeah. Cove soldier. Tango Mawa soldiers. Camera.
Camera.
Check, check, check. Yeah. Mendo Keyo, king of soldiers, now a shooty. Nini wenye pose za kindezi, please my cheese to bang a king of voice of soldiers. Bongonga la kamera, punguzeni papara, tawatoa kafara, mendo kankara, kwenye kumsafara, kuna fara, wasolete mikwara, kweze punch mintangara, how to draw blow, come on the rams, akifara, nipegwara. Zidisha pose in the shooting camera.
Kamera ya zamani, HD ya sasa. Mpaka walogizani kamera inawanasa. Shuka mina panda, utosika kwenye selfu. Makonde mina tamba, so marimu kama sefu. Take one mimi, take two army. Pose hariko sawa sani, tozi kapembeni. Kamera kare, video kare. Kama hujani soma mwanangu
kamera, suri skuri. Kamera, wake up pose. Kamera, kamera, wake up pose. Kamera, kamera, wake up pose. Kamera, kamera,
weka pose.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
Kamera, mkuki wenye shaba. Negative dozi, sifa kama shada. Ukichafua pose, hautopotezewa saa. Aina gozi, weka pose kama uweze sanuka. Piga pamba kali, mtumba au za duka. Ikamela inatoa picha chicha. Ebu cheki, mulika bicha sone snichi. Niko na mpenzi nisha.
High five kwa self, hii ni black camera. No eyes, no shape, taonyesha ishara. Chaf, pose, usione jicho. Jengeka kifikra ile champa kajela. Wasifu so bikra, weka pose. Burudike limiko tapofikiwa zaida dose. Haikupu notaka kufanikiwa. Nona demo cash, nona demo stress. No demo cross.
Kamera, kamera, weka pose. Kamera, kamera, weka pose. Kamera, kamera, weka pose. Kamera, kamera, weka pose.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
Kamera, kamera,
weka pose.
Kamera, kamera,
weka pose.
Kamera, kamera,
weka pose.
Kamera, kamera,
weka pose.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
Iwe na mabinti kitani,
yeah.
Umechiu maskani,
check, check, check.
KMS, Kitengo Mawa soldiers. Perfect tune, Tomali, Laksimo.
Tuna bang na kukanya,
ah.
Tuna bang na kukanya,
hey.
Tuna bang na kukanya,
oh.
Tuna bang na kukanya,
hey.
Tuna bang na kukanya,
Morgan.